not forget to tell.
That's what I wanted to tell you. Slowpoke Rodriguez, he pack a gun.
Yeah. Check it. Yeah, atipatwa na madawa, rapa na mabawa. Mistaki staki bana jo, mistaki staki cheki marapa wana guaya. Taka ni retire, mistaki staki bana jo, mistaki staki. Atipatwa na madawa, rapa na mabawa. Mistaki staki bana jo, mistaki staki cheki marapa wana guaya. Taka ni retire, mistaki staki bana jo, mistaki staki. Cheki yo, mina kumada na kuchapa pia na charger. Wobonga ni kama umepagana, unawashwa. Hata uende chacha, moji bebe ka pasta. Hata uteme vasi, unajua nani master. Sinister, hata wasi niko base nikishikisha. Meja gas buda kwani we ni cylinder. Na males kuma pia wanalipisha. Check it kwa buda bye bye. Simu mini mteja kwa wateja wana faida. Buda hadi pesa uritishanga kwa masaifa. Chizi na Delilah, juwa na kama laika. Na anakani kama yake pia ni taita. Pato na madawa, rapa na mabawa. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Cheki marapa wana guaya, taka ni retire. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Ati batwa na madawa, rapa na mabawa. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Cheki marapa wana guaya, taka ni retire. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Ati Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Hapo kizuba kia nani unabakishwa. Stembeangi na mbogi miutembeanga na milisha. Ona wanipati wajui kitu na manisha. Ona majirani wamejam nimefika. Lakini sijali niki rhyme wanaskiza. Lakini ni hali nikika, 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 nikika. Na nikika mwakiniona wanadag. Bado bana pia kwa bana kunyokea kwa jag. Niki fly nifiki hata jo Dubai. Mungu moja jo tonight na manga nigi minaj. Si Zubai kwa DM nisha slide. Ati yejo reply na nimshu Kenye na die. Oya fine mami yapa mini fine. Daddy acha tu ni dive. Ndani bana ni na psych. Atipatwa na madawa, rapa na mabawa. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Cheki marapa wana guaya, taka ni retire. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Atipatwa na madawa, rapa na mabawa. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Cheki marapa wana guaya, taka ni retire. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Atipatwa na madawa, rapa na mabawa. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki. Cheki marapa wana guaya, taka ni retire. Mr. Kistaki bana jo, Mr. Kistaki.